kulembeza we gwanga aliko Yoweri Kaguta Museveni iti uhaburu wa Semarungu oluva nyuma lwo komekerezo kuno nyaka lumu bitundu ebya bendo bendo lia ankole olwalira bukereza kukulu okugenda mu bitundu ebya Rwenzori era ngeno nayo abayo agenzo kwematiza nti yeye kagwanidde okuddamu kulembera Uganda ekisanja ekirala era President Museveni olwalira ali mu kutabala ebitundu bya district ye Bunyangabu awamu ne Kasese abayo okubakakasa nti basanye okumulonda ayongera okutuukiriza ebyo byateekateeka mu manifesto y'ekibiina kya NRM.